one amongst the few certified DJs in the 254.
DJ I for 254.
For bookings, holler DJ Alpha on 0790-149-970.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, now hear
I'll
this.
Would you be my wife?
Follow DJ I4254 on Mixcloud, SoundCloud,
Gucci
Facebook,
and
Twitter,
and YouTube.
You say you got me, but I don't say you delight with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you, even when I don't say it alive, no. Yeah, I miss you, even when I don't say it wrong, no. Who's gonna be cause of Jennifer? Now she they do the daddy-da-da, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Now she is spoiling your mind like a Lucifer.
Tears on your face, calm down. I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Niki lala no masimu si so yele. Unacheze moto. Kuna message zao na video zao. Moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma taki nitembe. Yani gila jojo. Mwisho uje nifuma kwao. Nikifanya nao. Yes, tigongo la mboto.
Yeah, I love you. Even when I don't say you're lying, no. I need you. I don't wanna make you feel bad, no.
Mahabaki
na kirefu nilizama. Safari mifika mwisho nilikwama. Uwe ndo roo yangu. Uwe ndo mboni yangu. Na wapa wenye misemo mtashana. Na duwa njema tulinde maulana. Uwe ndo roo yangu. Uwe ndo mboni yangu. Kulia idio Tanzania. Leo mebeba mimba. Kesho nazalia, inshallah, tampazo rijina, mwanangu, liaidi utanzalia. Leo mebeba mimba, kesho nazalia, inshallah, tampazo rijina, mwanangu. Kesho wangu wopavuni. Tuzikwe wawili. Shanchanganya, ewe mwaya. Niko hoi maututi wendo fire. Lipagawa, kachachawa. Tuli hapa tufe wote.
Money boy.
It's the kids way.
Na waza usinge tokea. Ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyopotea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Kwenye baridi nikukumbate upate joto. Twende kwa pipi atupe baraka.
mtoto sop sop. Tumbora kuvalia crop top. Fane sawa nini? We don't talk talk. Sitaki shovo nisha blog bro. Yeah.
Lala kifuani.
Baby, can I tell you my mind?
Where tomorrow's hits.
Speaking for my heart, baby.
The people of the weekend.
Can
be
I
ready.
Tell you my mind? You know you own my heart, baby. Captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, na siku zote liombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane. Nibebe nikubebe, tubebane.
Ni wewe mucho wanje humurikira tulimumiza iyo hatabona. Ona tumekutana hadi tukavana, tukapendana hadi tukafanana. Nikukupenda ndo yangu taswira. Hii sweetie sweetie fasi tuwe na subira. Malezi yako bora pia yena nifaidi. Yana nifanya kujihisi mwenye bahati. Nakupenda sana unajua dali. Mimi na wewe kama pete na kidole. Kama pete na kidole.
Mpenzi hainanga hodi. Unajikuta umependa maka yule hodi.
Hainanga hodi.
Unakuta umependa
unajika. Angataka simple boy.
Kanaka simple girl sehemu flani.
Ataka simple guy. Kanaka simple boy sehemu flani.
Kabila maeneo mama. Unatoka Rwagama, unatoka Runda mama.
Uko simpate, don't you worry. Ata kupa mwenyezi.
Uko simpate, don't you worry. Ata kupa mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone. And I mean
come
fall in love.
Kasi chana kanyeri come fall in love. Come fall in love. Katoto kajambi come fall in love.
Nime fall in love. Na nime penda aga. Oh baby oh. Nime fall in love. Na nime penda. Oh baby oh.
unipenda je? Mapenzi ni tamu mama, tamu mama, tamu mama. Unanipenda je? Uwezi hata kutotama. Hata nikosea je? Oh yeah. Si baby umeshinda wote. Utaniwacha tani sote. Sitakulinganisha na yeyote. Yote.
Baby you beautiful.
One in a million.
Wonderful.
You're tough like a lion.
I can't do without you.
Kamu meni pa majuju.
Nendero mniku tekenyen. Siya tu pekejen. Nama adui.
Makule mateke.
Nendero mniku tekenyen. Siya tu pekejen. Nama adui.
Makule mateke.
Asa jodi kupe udi love. Udi love. Udi love. Mapenzi ya geto indyo. Udi love. Udi love.
Johnny Coupe, Odilon, Johnny Coupe, Coupe, Odilon, Johnny Coupe, love, you can get to you, Tom. To tempe at a saltito to the matumba.
Nita is in a winning with grandfather, Nisha, now winning with big boy. Unavusonga jagaluna ni mada. Niruhusu to your kingdom.
My love, simi niko na tattoo. Kwa mwili wangu meandikwa baby I love you. My love, kameshika bila vudu. Asinjo kumbata nipige busu.
Supu, unanichanganisha roho. Na ninapokubusu unanichanga msha moyo.
Kandero mniku tekenye, siya tu pekeje. Na maadui,
makule mateke.
Kandero mniku tekenye, siya tu pekeje. Na maadui,
makule mateke.
Asa jodi kupe udilo, udilo, udilo. Mapenzi ya kato kato kato. Udilo, udilo, udilo.
The way you move your body baby Katerina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kupa body wala somu china. Hakika nita ikatia bima eh. The way you move your body baby Katerina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kupa body wala somu china. Hakika nita ikatia bima eh.
Loko, loko. Oh baby, oh baby. Oh baby. Hey, oh baby go gaga again for me. Kondisha mizu kasisi. Wala tatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Oh baby go down now now now. 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 Baby go, baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now.
Oh kata wina wina wina. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I dey call on you, harder. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I dey call on you, harder. Yeah, say, make I tell you something. Omalicha. Go down, down, omalicha. Go down, down, omalicha. One more time, I say, Omalicha. Baby, go down, down, omalicha. Go down, down, omalicha.
Samaki wa majini. Nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani. Mapenzi ya dhati nayo nipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali. Body to body. Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vicky Bundes.
Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza nipo moni, hakika wengine sio weza wadi. Wewa thamani, kanipa maulana. Oh maulana, weza wadi.
Such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yenyewe mafupi, mahitaji yamezidi kipato. Usinione na latungi, sipigi sherehe na punguza mawazo.
Kentaka, kuna mbogi ya gombo na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Niko na dosi kudosi kwa darola, kini leo ntadosi kwa mtaro. Si washi lakini okile washa moja. Wacha genge tondije rudisha domba. Na kuna mresh ni memkaba kwa kona. Nipende kablo chukuliwa na corona. Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu mbona unazini. Sikujua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
One amongst the few certified DJs in the Dubai pool. Booking tolerant DJ Alpha on 07901-49970.
Follow DJ Alpha254 on Mixcloud, SoundCloud, Facebook, Twitter, and YouTube.
Playing tomorrow's hits today.
Kane, nakula mtaji tutajuaga kesho.
Nakesha klabu.
Japo pesa ya maji la metorea jasho.
Nakesha klabu.
Oya mapenzi konyo.
Konyo.
Nimeinua mikono.
Kono.
Kama nzikangu na my best friend. Nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo.
Aya.
Sikia sasa om, kuna huyo nyangema DJ. Kutwa nyimbo za kizungu sijua na jikuta jiga. Na kuna jirana na kibenteni. Usiku anapele kwa moto kelele kakuna msiba. Fuck.
Yogo
ongekeani kikutazama. Na iyo na dunia wangu peke yangu tu. Jua linapozama Giza likingia natamani nikuone tu. Oh baby ukisaka tarumba, sijalewa na yumba, katapila limepomoa nyumba. Natamani nife nizikwe nawe, shida na raha nawe, niwe nawe. Mwenzako nimepata na homa, umepasua ngoma, we baba ninoma. Akili imesita imegoma, mwisho wa reli kigoma.
Nisharibu koki ya mapenzi, acha nilowe. Pacha wangu ni wewe, tuna machi sare sare. Nitazuru na kurini na penzi, kwa ndumba na chale. Tetele nipe mchele, mzoga wake mwewe. Oh, basi nikabidhi, oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya, nishika ganzi, na kichomi kuchoma mwili mzima. Kenya ngoma, we mama, ngoma, mama. Akili mesita ngoma, mishu wa reli kigoma, kigoma, kigoma. Oh, 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 baby.
Haya mapenzi kama bahari nazama, acha yanipige. Haya mapenzi kama bahari nazama, acha yanipige. Nimesha kwa mapenzi la huyu mvulana, sijui nifanyeje. Unanishangaza tamu sweet minakolea, unaniliwaza jinsi mambo navonipea na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila. Na nikwambie jinsi najisikia nikikosa nitalia. Oh baby tena
nataka
bana unanifanya wako sifuru kuti. Unaponimaliza kwa sauti yako ukinita, yani kama diva Cinderella señorita. Penzi letu limenona, nani kama wewe. Unanifanya minakoma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia ni kama keki ya vanila.
Now you're not listening to his mixtape for his own, and you're missing out on some real good shit.
DJ
Alpha 254.
We ain't stopping till we see heaven on earth.
Nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Nishakuwa na rafiki zamani. Nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana. Pale pesa zilipokuja naye akanikwepa. Nishachumia mpenzi wangu, niliponasa mimba akasema sio yangu. Leo mina cheka nao, mina kula nao, ila wananitendea, mina najenga kwa mina imba nao. Ila wamenigeukia, niona cheka nao, mina kula nao. Ila wananitendea, mina jenga kwa mina imba nao. Ila wamenigeukia, rombaya. Ila tunaishi nao, rombaya. Hata wengine damu zetu, rombaya. Ila tunaishi nao, rombaya. Hata wengine damu zetu, wameniwekea mitego nisisonge mbele. Wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wase. Wanangoja nishuke muziki wase, oh wase. Leo mina cheka na, mina kula nao. Ila wananitendea, mina jenga kwa, mina imba nao. Ila wamenigeukia, mina cheka na, mina kula nao. Ila wananitendea, mina jenga kwa, mina imba nao. Ila wamenigeukia,
kusimama kimasomaso. Mungu kweli wa ajabu, kanionyesha kwa yangu macho. Una kila sababu ya kusimama kimasomaso. Mungu kweli wa ajabu, kanionyesha kwa yangu macho. Juku wa zangu swababu, mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu, mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana, mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana, ni mwepesi kulialia. Si kujibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako mauto timama, nimekufa nimejifia.
Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambishwa asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata.
Chembe chembe za India, Mungu kaninyima ufahari. Ila kwa huba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Benzi kachumbani kwa ugali, na pili pili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa hubani, umeweza kunituliza. Mambo ya chumbani, ya ninalala ukunapulizwa. Menzi zito tani, napewa raha kupitiliza.
Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambisha asali, nachezeshwa buzuki, bidu chali chali.
Nimempata, nimempata utawala.
Magazi juto, mapenzi haya gawanyiki. Nimepata pumziko, moyo haupapatiki.
Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi, unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you
Na mindo gangsta mama, nina namba yako. nipe siri zangu.
Still love a boy, in case you don't know. Still love a boy, oh no.
Me still love a girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu, nikumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto.
Kamata kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na beba. Kamata kimini, chalega lega, mana tashuka chini unanitega. Mama, ya leo kiboko, mwalika nipanyama kwa kisambu cha koko. Una, kumesha toto, na mina leta nyundo ni mkange kukato. Nasema kamata, kamata, kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata, kamata. Kachini kumata.
Kama gari le vum 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 vum. Mtoto mkali mchum chum
chum chum.
Kiwangangali le ngum ngum
ngum ngum.
Enda kamchinje mbali kwa rum rum. Sa tuende kamata kama nesakata nyuma. Kwa bamba taile kinuma. Tege tatapata fanya unaifata tazambuzi kakata amegum.
Kati kati chini chini
kamata.
Kasi kasi speedy mia shirini
kamata.
Come on na me and busy
kamata.
Polisa na shika mwizi
kamata.
Oma, ya leo kiboko. Mwalika nipanyama kwa kisambu cha koko. Na, kumesha tato. Na mina leta nyundo ni mtuange kukato. Nasema kamata, kamata, kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata, 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 kamatika, kamata, kamata, kamata. Paka chini kamata.
Sito jifanya maproso. Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Kupenda paka useme po. Kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie.
I don't lie.
Nishacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah, mengi yasha semo koma mimiri play. Wanapenda tukigombana, eti na kuchezea. Rosa wa ume tumebaki kidedea. Twende tukiongozana, wawili kama peya.
Vunja kabati. Vunja kabati.
Fapeneza, nogesha tutoke.
Baby vunja kabati.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
Yeah, yeah, yeah. Chatafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposti makopa caption. Twist mango passion. Tukomeshe kina diner.
You give me temptation when there are commotion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion, you're my perfection. Wala witaji designer. Asa goda mcheza jeje. Nyonga legeza lege. Kiuno nfinye kwa tege. Lichanganye rojo la zege. Mengi yeche semo kama mimi replay. Wanapenda tukigombana. Eti na kuchezea. Rosa wa uma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana. Wawili kama peya.
Unja kabadu. One amongst the few certified DJs in the 254. For bookings, holler at DJ Alpha on 0791-499-70.
Kuizi hanipiki hata kikutani skolu zangu. Simu hashiki na kishika anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haungei. Namaliza foja. Anajisi madata eti amepa. Unifanya nonocha hey, hey, hey. Najitumisha message. Mara mbili mbili anafungua na soma. Majibu hayarudi hey, hey, hey. Ila kwa WhatsApp page zaonyesha tikimili. Kujifanya jaona ili mradi kusudi. Na kunidhara.
Anilingia, lingia.
Akiniona anajishebedu.
Anilingia, lingia.
Hata nikimwita iti anadeshwa.
Skuzi ananiringia, ringia.
Akijona, anajishebedua.
Ananiringia, ringia.
Hey, anajua nampenda.
Basi tu.
Anafanya kusudi kuniumiza.
Basi tu.
Ili mradi kuniliza.
Basi tu.
Anafanya kusudi kuniumiza.
Basi tu.
Ili mradi.
Gasu, yalisemwaga ya kale. Ufurahia kunguru nafuu. Wakigombana balale. Moyo unawaka moto kifu. Kanchoma maumivu mshale. Enyi malaika mlio juu. Shusheni amani tawale.
Na yamaliza madhehebu. Kusomewa madua. Mbolea imekausha mbegu. Imeshindwa chipua.
Tazama, nilompenda kwa sana. Leo nifanya minalia. Ina maana ndo nimechokwa ama. Au jama sinafungu kudumia.
Najitumisha message. Mara mbili mbili anafungua na soma. Majibu hayarudi. Ila kwa WhatsApp page zaonyesha tiki mbili. Kujifanya jaona ili mlaji kusudi. Na kunidharau.
Ananiringia.
Ananiringia.
Nimesadikia wahenga. Penzi lina raha yake. Mzigo kwa tenga. Kimfacho mtu chake. Ndenga nimekatwa ngenga. Matemate naji nyenga nyenga. Mao 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 tate.
Uwaga sioni ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni paka varandani twalindima.
Yala 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 yala. Yala 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 yala
yala
yala yala
ni kubwa.
Yala yala
zito.
Yala 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 yala.
Tungezaliwa zamani ningesema
mapenzi togwa, tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uyoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga. Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tuligide bebe adi tulewe. Vindenge shore vya nini, kifaranga unibebewe mwewe. Huwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindi mayama.
Yama yana,
yama yama,
yama
yama, yama
yana, yama
yama,
yama
yama, yama yama, yama yama,
yama yama, yama
yama,
yama yama,
zito,
yama yama,
yama yama,
yama
Bookings holler at DJ Alpha on 07901-499-70. Sound spy.
Abba!
Olivia Ojeda become my mind. Yani wendo my woman. Mitambele wako Shanghai. I'm proud of you my woman. Nishogo pie. Wani endie. Wa moyo opa mio. Na kyo meki na mkia wa fagio.
Come on, wah, 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 wah. Woman, why you do me la, la, like that? You make me sing, na, 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 na. She got that beauty, kampa, mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yaki kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni nkuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
kujenda. Bika uma mai, yani wende uma uma. Yotambili wako Shanghai. I'm proud of you my woman. Nishogopie waliendie. Wa moyo bambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio.
Electron.
Ionizer.
Eti nimemlambisha. Ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha. Ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha. Ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa. Ila itampoteza. Ikipanda ni bala.
Dogo.
Ikishuka no hatari.
Dogo.
Asige pata madhara.
Dogo.
Akaiko sana hali.
Dogo.
Laga yake msala.
Dogo.
Shira ya kizanzibari.
Dogo.
Na misi mjimi wala. Akitaka nampa. Sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
Na akili ya njaa. Njasi fanyia jizi. Na mjazi aja. Yu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja, baba chanja, eh. Chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, eh. Chakua maya chakua. Ujibusti na karanga, eh. Tuliza na kitumbua. Ila jiadhari na majanga we. Usije ukaugua mana. Ikipanda ni bala.
Cellular listening with mixtapes that were sold in USA on Sony.
lake mwana shango, moyo wangu kwake chambo, ndo ananifanya nawaza. Chozi langu wapi chanzo, limegeuka tangazo, sisemi kanyamaza.
Saya menifika gambani, yanapoputika gambani ya kinaumia. Sina pa kushika jamani, sijitamani sangia.
Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga, najichosha bana. Naezeka mabati, naziba nyufa, ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi, na misi na utaga na mkisi, wenda ndiyo yeye ananiumiza, wenda ndiyo yeye. Bari yangu nyambizi, wenda ndiyo yeye. Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga,
nikikaka kwenye line bila bila shuwaini, kwake nimelewa kama waini tilalila.
Yesi simizi na migegedu, tunagegeduana.
Nilivyo sina chisi, tajiri wa mbegu na mwonga na mwana.
Baba mdenge mama mzalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi.
Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu.
Babu mkuna nazi, kachota makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani,
ogogogogo. Mtoto anadaka, uli kipa, lunyani na
wabeta,
tena kikata na ikisa.
Okay. Baby, aje mche saga, unavyo baby, unavyo yoga. Baby, acha mneche sana, unavyo baby, unavyo yoga. Ewa unyeshe.
Asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wa wakone.
Kanifondala migu, anataka nipite peku,
peku, peku.
Kundu chinyu, anifikishe kweku. Tamuratha kitumbua, rojo ya embe kibada. Odari kunengua, miunu ya ushubwada. Nyuma kalisa sambua, kafungasha midabwada. Anavyo tafuna mua, kakivogoyo dada. Katoto kama inainika mwana, kukapandizi banana. Nakapeleka kwa mama, mama, mama
Dangote.
Kama kuku tokimbizana, kanaibuka kanazama. Kamuli kanabalana, lana, lana, lana.
Kazote, apa. Mtoto anadaka, uli kipa, lunyani
na wabeta,
tena kikata na ikikisa.
Baby, aje mneche saga, unavyo baby, unavyo yoga. Ewa unyeshe. Baby, aje mneche saga, unavyo baby, unavyo yoga. Ewa unyeshe.
kusomesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu.
Kama naifata,
anainama, anainuka mwanya na Isusa.
Kwa kujishepe duha,
anainama, anainuka mwanya na Isusa.
Kama taki mwanya,
anainama, anainuka mwanya na Isusa.
Kwa madoi doi,
anainama, anainuka mwanya na Isusa.